Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mirone neza nshuti mwese muduteze amatwi ni yedirwe mu basuza mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema nibutsa abadukurikira ku maradio ko mushobora no kudukurikira ku mbuga zacu za internet kuri www.radio.com. Yitwa Alexi Ngabo Karegeya ariko ku mbuga nkoranyambaga azwi cyane nk'Ibere rya Bigogwe. Ibere rya Bigogwe riri mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Iri zina arikomora ku musozi witwa Ibere rya Bigogwe mu gace kazwi cyane nka Bigogwe. Muri iyi minsi aka gace karasurwa cyane nyuma y'uko uyu musore Karegeya uhakomoka atangiriye kuhamamaza yibanda ku bikorwa by'ubworozi bw'inka n'ibizikomokaho. Ibyo bikorwa bye yabyise Visit Bigogwe. Abahasura Karegeya w'imyaka 27 wiyise umushumba w'umusirimu abigisha byinshi birimo kuragira, gukama, kuvugira inka no gutemberezwa inzuri zitandukanye zigize ako gace ka Bigogwe. Mu rwego rwo kumufasha kurushaho guteza imbere ubu bwoko bushya bw'ubukerarugendo yatangije mu kwezi kwa mbere, Leta y'u Rwanda yeguriye ubutaka bwa Leta buri mu mutungo bwite wayo Ibere rya Bigogwe Tourism Company Limited, ni sosiyete ikuriwe na Bwana Karegeya. Bwana Karegeya niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga cya none, aho tuza kuganira kuri ibi bikorwa yatangije ndetse akomeje. Bwana Karegeya cyangwa se Ibere rya Bigogwe, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eddie.
Urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Ubu tuvugana uri hehe?
Ndi mu Bigogwe.
Ku Ibere rya Bigogwe.
Yego.
Yego yego, urakoze cyane. Mu gutangira iki kiganiro narimbi komojeho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye witwa Ibere rya Bigogwe, impamvu ni iyi?
Impamvu nitwa Ibere rya Bigogwe cyangwa na byise ku mbuga nkoranyambaga bari mu rwego kugira ngo ninjya mvuga ibyo nkora cyangwa ntangaza ibyo nkora abantu bajye banyumva byoroshye, bamenye aho nzuruka byoroshye, kuko byo ryari risanzwe rizwi. Kandi impamvu yari nzanye kuri social media kwari ukuvuga Bigogwe, rero kwita Ibere rya Bigogwe bahitaga bamenya content yanjye cyangwa ibyo mvugaho byerekeje kwari ukuvuga gace ka Bigogwe. Nashaka ko abantu bazajya bamenya byoroshye mu by'ukuri.
Wari uvuze ngo iri zina ubusanzwe ryari risanzwe rizwi, ubwo ndavuga izina ry'Ibere rya Bigogwe. Ku bantu bakurikira Ijwi rya Amerika si benshi bakomoka mu Rwanda, Ijwi rya Amerika yumvikana hirya no hino ku isi n'abantu batandukanye. Iyo umuntu avuze Ibere rya Bigogwe abashatse kuvuga iki? Ibere rya Bigogwe ni iki?
Ibere rya Bigogwe ni urutare runini cyane ruherereye mu Bigogwe mu karere ka Rubavu, murenge wa Kanzenze mu ntara y'Iburengerazuba.
Rizwiho iki?
rizwiho cyane ko ari utare ruteye harabavuga ko ruteye nk'ibere ariko nanone rizwiho amateka kukera ku ngoma yo kugabyara Imana na Kayibanda abantu bahazamukaga babapara ku mande bakundaga kuzamuka bari mu myitozo ya gisirikare.
Hanyuma se hari iryo zina hari inkomoko rifite?
Yego, abantu babivuga ukubiri ariko hari abavuga ko riteye hari umukobwa witwaga Nyirabigogo akaba ari umukobwa warutiye hano mu Bigogwe, hanyuma umukobwa n'uyu munsi hari agasozi kamwitiriwe kitwa ka Nyirabigogo ho yaguye. Bavuga ko rero yakundaga kuragira ihene n'intama mu musozi w'ibere rya Bigogwe, abashumba bakamusereza ko ririya buye riteye nk'amabere ye. Iyo ni inkuru imwe. Hari n'indi ivuga ko ari umugabo witwa Bere wagiye kuharya ubuki ari kumwe na mugenzi we, hanyuma bageze ku ibere rya Bigogwe, Bere aba ari ugenda guhakura ubuki bw'ubuhura, abantu barabizi bwari buri mu rutare hagati, yambara umugozi, mugenzi we aramufasha, ageze aho ubuki buri akajya akoramo akarya. Mugenzi we akamubwira ati ariko kuri kurya wenyine ntunzanire undi, ati nawe ndakuzaniye mu kanya. Akongera agakoramo agakuraho ubuki bure akarya, mugenzi we aramwihanangiriza akomeza kubikora, mugenzi we amuha amahirwe, hanyuma aramubwira ngo niyongera kubona utaniye ubwo buki utari wanzanira ndakurekura. Hanyuma rero arangije Bere aza gucikwa aratamira kuko bwari buteyika cyane, atamiye mugenzi we aramurekura kandi ni rurerure, ahanuka avyo hejuru agira hasi bakajya bavuga ngo niki rutare rwa Bere kuko yari yarahaguye. Nuko
urakoze cyane kudusangiza ayo mateka y'ibere rya Bigogwe, ariko bitandukanye iri bere rya Bigogwe cyangwa se urwo rutare rutandukanye nibyo wowe ukora?
Yego, ntabwo bitandukanye cyane. Ntabwo bitandukanye kuko narwo ndutembereza abantu baza kurusura nkababwira nk'ayo mateka ngusangije n'andi, hanyuma kandi turahajya tukagenda tukagera ku musozi waryo hejuru ku mutwe waryo, abajya babona ifoto kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga bashobora kwandika ibere rya Bigogwe bakabona uko ruteye. Turagenda rero tukagera hejuru tukabona n'ayo mateka, hari ibyuma biba hejuru yabyo byari ku ibyo nakubwiye by'abasirikare ba kera bifashishaga bazamuka urwo rutare birahari, hanyuma nayo tukababwira amateka bakanabireba bakabona ko hari ibintu bihari. Ariko nanone ngakora n'akandi ngakomerezaho ntembereza abantu Bigogwe abajyana mu nka ari nazo bakunda cyane, niyo mpamvu uvuze ngo bitandukanye n'ibyo nkora nuko kujya mu nka ari byo abantu bakunda cyane.
Noneho tugaruke kuri uwo mushinga wawe watangije w'ibere rya Bigogwe, ahanini wibanda mu kwamamaza ibikorwa bitandukanye bikorerwa aho mu karere ka Bigogwe, cyane cyane ibikorwa by'ubworozi, ubworozi cyangwa se turizime y'ubworozi, ubukerarugendo bw'ubworozi si kenshi ubusanga ahantu henshi, ujya kubitekereza n'iki cyabaye imbarutso?
Njya kubitekereza mu by'ukuri nashakaga kugira ngo abantu babone ibyiza by'aka gace, kandi mu byiza dufite ikiyoboye ibindi ni n'ubworozi. Nyuma yo kugenda ahantu nize naho nabaye kenshi cyane cyane muri za Kigali n'ahandi mu zindi ntara aho nize, wasangaga Bigogwe batatuziho icyo kintu cy'uko ari heza, batatuziho bari bazi amarorerwa yahakorewe muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko ugasanga niyo bazi niko bazi ko tukimeze, niho story abantu bakubwira, nta muntu wari uzi ibyiza bindi bigize Bigogwe. Ubwo niho nakuye igitekerezo cyo kuvuga ngo niki iwacu kiharanga abantu bakunda, kuki abantu bakomeza kuvuga amateka mabi ntibavuga ibyiza kandi bihari. Mpitamo kuvuga ngo rero reka mbereke ko hari ibyiza byinshi. Nza kubona rero izo nka ndetse n'ubworozi ari kimwe mu bintu dufite abandi badafite, cyateye imbere mu Rwanda kurusha ahandi hose ndetse no ku isi, abantu bashobora kwishimira kubona urebye niyo motivation niyo mpamvu
nyamukuru. Ibi ukaba warabitangiye ryari?
Natangiye kubipostinga kuri social media muri kwa gatatu 2020 ubwo COVID yarije. Hanyuma nyuma yaho rero nsoje amasomo 2021 ndigiye akazi.
Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga wita n'umushumba w'umusirimu, iyo uvuze umushumba w'umusirimu hari abashumba benshi bashobora kuvuga ngo wenda izo ndangagaciro z'abashumba ushobora kuba waraziretse, kubakurikijwe irya Amerika cyane cyane abashumba bagenzi bawe, nta gaki wakora kugira ngo ubemeze kukiri umushumba muri aka kanya kuri telefone?
Okay, ntabwo na
ntabwo
cyumva ntabwo nabitaye, wenda na bakubikiramo gatoya.
Kubitamo gatoya twumve.
Ndatangira mbumvisha ikivugirizo cy'abashumba kugira ngo mve ko mbizi. Abanzi b'urwanda ntibazitunze buryo bazi kubaga no kubamba ntibazikwiga ku abanzi b'urwanda ntibazitunze buryo bazi kubaga no kubamba ntibazikwiga ngo rasanga rya musinga ngizababyarire kumini kandi abahakaye.
Nuko urakoze cyane Alex Ngabo Karegeya, ibere rya Bigogwe. Karegeya rero, kuva utangiye ibikorwa byo kwamamaza ahukomoka mu Bigogwe mu ntangiriro z'icyorezo cya COVID-19, ubu ngubu hashize hafi imyaka iri hafi kugera kuri itatu. Urwo rugendo wavuga ko warwungukiye miki, urubonye miki, umaze kukugezayo?
N'urugendo rurerure nk'uko bivuze rutari rworoshye. Gutangiza ubukerarugendo mu gace katubamo ubukerarugendo, katubamo hoteli, katubamo lodge, katubamo cyari karimo ibyiza gusa, ariko ibifashije ubukerarugendo ntabwo byari bihari. N'urugendo rutari rworoshye ariko nanone rwiza, nagiriyemo ibihe byiza n'ibibi, wenda bimwe ariko ntabwo bibi ari byinshi, nta nubwo ari byo nzanywe kuvuga ahangaha, ariko ku byiza nibyo byinshi nungukiyemo abantu. Icyo ni icya mbere, naje kumenyana n'abantu benshi batandukanye babaga impande zitandukanye z'isi, bakunze Bigogwe kubera kuyipostinga, kubera njyewe abantu namenyanye nabo. Ikindi umugambi nashakaga kandi wo gutuma abantu bamenya Bigogwe isura nziza yayo, uko nabishakaga byarukubye inshuro ntabara njyewe, byagiye ku mateleviziyo ntabara, ibinyamakuru bikomeye ntashobora gusobanura uburyo byanageze hano. So ni urugendo rwiza navuga njye kipi cyanjye, kandi ibyo nifuzaga mu by'ukuri ngitangira byinshi nabigezeho. Nuko byageze hagati ngatangira undi mugambi mushya, ariko initiative natangiranye gutuma abantu bakunda Bigogwe iyo nayigezeho.
Urakoze cyane. Yitwa Alex Ngabo Karegeya, azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga mwibere rya Bigogwe. Guma kuri telefoni nkuko nakubwiye, ijwi rya Amerika ryumvikana hirya no hino ku isi, hari abakunzi baryo bifuza kugira ibyo bakubaza. Reka duhere kuri Kwizera Bosco. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda Gisagara.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo numvise uwo musore byo afite umushinga mwiza cyane, ese hari inkunga yaba ahabwa na leta ku buryo byaba bibasha kumenyekana kuri urwo rwego? Murakoze.
Urakoze cyane. Reka tunafate wita Trump w'Iburera. Wiriwe neza? Wiriwe? Uwitwa Trump w'Iburera uranyumva? ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko Alexia ikibazo cya Kwizera Jean Bosco aragira ati ufite imishinga myiza akibaza niba hari icyo leta igufasha gusa icyo navuga mbere yuko nguhe ijambo nuko mu kwezi kwa mbere leta y'u Rwanda yeguriye ubutaka bwa leta buri mutungo bwite wayo ibere rya Bigogwe Tourism Company Limited ikaba ari societe ukuriye ukimara kumva icyo cyemezo cy'inama y'abaminisitiri kikwegurira ubwo butaka tubwire uko wabyakiriye hanyuma ubone no gusubiza ikibazo cya Kwizera
urumva ni inkuru nziza nakiriye yanejeje cyane mu byukuri ntabwo byantunguye kubera ko nari mbizi n'uwo nasabaga nari muzi nasabaga umukuru w'igihugu kandi nari nzi ko mu by'ukuri nanjye kumpa atari ikintu gikomeye kuri we cyane cyane ko nzi ko akunda ibyiza kandi nanjye nakoraga ibyiza njya kumusaba rero nari mfite icyizere ko azampa biraba rero ni yari impundu yari amashyi n'impundu mu bigogwe twarabyishimiye cyane
hanyuma hari usubiza icyo kibazo cya Kwizera hari usibye ubu butaka weguriwe hari ibindi leta igufasha kugira ngo uyu mushinga wawe ukomeze utere imbere
yego birahari harimo nko kugufasha cyane cyane kugutumira mu ma exhibition atuma ibyo nkora bimenyekana cyane cyane ama exhibition cyangwa izikuwa na exhibition na bita ariko imurika ry'ubukerarugendo nkunda kwitabira amanama akomeye ahuriramo abantu mu by'ukuri bashobora kugira interest kandi nge namakuru abantu benshi biramfasha cyane mu by'ukuri ni inkunga ikomeye washyiraho rero y'ubutaka yaje yabuze izindi zose
hari uwigeze kubaza abaza ati ese niyo ugiye kumurika cyangwa se urimo kwamamaza ibyo bikorwa byawe kenshi ibyo ugaragaza n'inka inzuri ibintu nk'ibyo nk'icyo gihe iyo ugiye muri ibyo bikorwa byo kumurika ibikorwa byawe wowe umurika inka umurika iki
mu bukerarugendo usanga abantu benshi bitwaza amapurap bikitwaza amabana amafly agaragaza ibyo bakora business card nange isanga ari ibyo ngibyo ariko nongeraho na bimwe mu bikoresho nk'ibyansi dukoresha ahangaha n'ibindi bikoresho bijyanye n'ibyo dukora hari ibisabo ndetse ibikoresho bya kinyarwanda dukenera hano abantu benshi bakurikije ibya minikarovizi mu bukerarugendo bijyanye n'inka ngiye mbukora mu buryo bw'umuco kuko hari no kubushobora korora inka ariko atari mu buryo bw'umuco rero kubera ko ngiye mbikora mu buryo bw'umuco wa kinyarwanda ibyo byansi n'ibindi bijyanye nabyo byose bikenerwa mu nkama nabyanye no muri exhibition
urakoze cyane kuri telefone dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika Thierry wirwe neza Thierry uranyumva
ndakumva neza
uri hehe
rere n'ayo byo muri Kenya
ikibazo cyawe
ikibazo cyane
yego
Karege ya ariye
arakumva
yego ndakumva
bose abanyarwanda bari mu mahanga
yego
turashimira ibyemezanire mu karege ya umwana muto wihangiye umurimo ukaba umaze gusakara iki yose wakunda inka tuzibona mu nzuri bisanzwe mukama ariko arashaka kumenyekanisha n'abatabizi babimenye bamenye ko ibyiza by'inka buriya ko n'umuntu ari inyuma y'inka aragiye babona nk'aho ari imburamukoro ariko umwungeri w'inka ntabwo ari imburamukoro inka ni itungo ryiza ry'agaciro buriya akora ni byiza cyane rwose turamushyigikiye ku murimo nk'abana b'abanyarwanda na biriya bihangano nabonye yashyizeho kiriya gishushanyo mbonera imana izamufashe kigerweho hariya haza nk'uko parike zindi birunga ingagi hari biriya nka zo mu Bigogwe nazo zizabona agaciro zikajya zisurwa n'abirabura n'abera bavuye mu mahanga y'isi yose
urakoze Thierry Mudende ndibaza ntago ari ikibazo reka tujye kuri Nzabihimana Janvier wiriwe neza uri hegerageza uzamura ijwi ryawe
aka kanya ndi Kigali
ikibazo cyawe
nagira ngo mbaze Karegeya Karegeya uranyumva
yego ndakumva
ikibazo ufite ese ujya gukunda hari ahantu bigogwe wabiturukije kuki nuko wahabonaga cyangwa nuko wanahavukiye ukagenda ubona hakwiye kubyazwa umusaruro ikindi kibazo cyangwa igitekerezo ese ko ugenda ubona bidevelopinga bizamuka yuzuye hari abandi bantu wifuza ko uramutse ushaje cyangwa uramutse kuko ntawumenye hari uwabisigarana agakomerezaho uzaba ugereje
aracyafite imyaka 27 aracyafite igihe kinini ariko kandi
ariko afite kugenda agira bivuze umuntu abitoza igihe adahari ku buryo yazakomerezaho n'ibicikini
birumvikana ntagaciyemo reka ndeke Karegeya yisubiriza wasubiza
ikibazo cya mbere yarambajije impamvu makunda ni iwacu niho navukiye niho nakuriye byose nicyo kintu cya mbere gituma makunda nuko ni iwacu nkunda mpakunda cyane cyane rwose ni mu rugo ari impamvu ituma makunda ntabwo ari uko nabonye ari heza mwumvise mbakunda ahubwo narahavukiye ubwo rero ndahakunda cyane ikindi abajije niba hari abantu mfite cyangwa niba nteganya gushyiramo abantu n'ubu hari abo dukorana niyo ntahari barabikora iyo nagiye mu nama nkabona bashyize ntabwo basiba kuza ahubwo barabikora
urakoze cyane Alexi Ngabo Karegeya barakoze Thierry Mudende na Janvier nabo bahamagaye Alexi iyo umuntu arebye amafoto ushyira ku mbuga nkoranyambaga menshi hari amafoto agaragaza umubano wihariye ufitanye n'inka hari aho usangira ikigori n'inka hari aho ubona wicaranye n'inka zirimo zikurigata mu mutwe n'ibindi gerageza utubwire umubano wawe n'inka ni umubano umeze ute
kubera ko njyewe navukiye ahantu haba inka niwe navukiye mu Bigogwe ziriya nka n'ubundi navuza nyina nakuze mbana nazo nkura rero nakuze mbona atari ibisimba kuri njyewe ahubwo nahoranaga nazo nakinaga nazo n'inyana zazo byose nkura gutyo kurinda angana gutya so kuri njyewe rero iyo ndi kumwe n'inka nzi uburyo nyifata nayo ikanyegera icyatuma icyakika icyayikanga icyanakora kikayikanga mba nk'izi nicyo nakora kikayikuramba nk'izi kandi buri nka ni nk'umuntu uko umufashe niko nawe agufata iyo uyitetesheje nayo iteta imbere yawe niyo mpamvu ubona ufite ikigori ikaza kukibya kugitwara ugifite usanga impamvu ije ni uko izi kunoza n'inzu utari buyikubite impamvu ikurigata mu mutwe nuko bamaranye nayo iminota myinshi iri kubona nta gutayikanga so kuri njyewe rero inka n'abavandimwe banjye nabyandika hari n'abantu banyita inka rwose ndagira mbabwire ko kenshi ntabwo babibeshye ikibazo kubayo rero ni njye utuma bidya byose biba kuko ntabwo nzikubita ntabwo nzituka kenshi mba nyina nazo kugira ngo zisuke
radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa Alexi Ngabo Karegeya uzwi ku mbuga nkoranyambaga cyane nk'ibere rya Bigogwe ariho aho turimo kuganira ku mishinga itandukanye ijyanye n'ubukerarugendo yatangije mu gace ka Bigogwe kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika Ishimwe Fabrice wiriwe neza
Yiriwe ndabumva
uri hehe
ubu tuvugana ndi Huye mu karere ka Huye.
Ikibazo cya
kibazo cyanjye ndashaka kubaza Regis. Ibyo bintu yakoze ni byiza, twarabishimye. Nagiye nsoma ku mbuga mbona ibyo yakoze, twarabishimye. Icyo nagira ngo mubaze, ese ajya atekereza gushishikariza urubyiruko mu bagenzi biwe kumva ikintu bijyanye n'umuco, umuco nk'uwo nguwo kuwushyira ku ijyamo urungano rwe, ajya atekereza yuko akabikora kumva ko ari ngombwa?
Urakoze cyane. Alexi,
tarame
subiza icyo kibazo cya Ishimwe Fabrice.
Akazi kanjye ahubwo ntako ngako ni ugushishikariza urubyiruko, ariko si urubyiruko rwonyine, n'abakuru, kuko hari abakuru nabo baba batabizi, hari n'umuntu mukuru afite n'abantu basanga awe ntazi by'umuco. Bose rero akazi kanjye ni ukubibigisha, iyo baje mu bigogwe nibyo mbigisha, bavuga bavuga, ntibavuga nk'impera soberaganga, ndavugira ibintu byose inka ndigira nkabereka amabere y'inka. Hari umuntu uza ari n'umuntu mukuru ugasanga ni bwa mbere yayakoraho. Akazi kanjye ni ukubigisha uwo muco, igisabo bagifata gutya, ntibakiniga, inkongoro ntibayiniga, ibyo byose mbyigisha urubyiruko n'abakuru n'abana, nta muntu n'umwe, n'abanyamahanga anyway nabo ndabibigisha baje mu Rwanda, byose ndabikora, niko kazi kanjye n'ubundi.
Urakoze cyane. Ibyo nibyo nifuzaga ko tuganiraho muri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho twibanda ahanini kuri uyu mushinga wawe, aho wifuza ko ugera mu gihe cyiza. Ubusanzwe iyo umuntu aje ku ibere rya Bigogwe, aje gusura ako gace kanyu aho ukorera ibikorwa byawe, ahakorera iki? Ni ibiki mumukorera? Ni ibiki ahakora? Yirwa kuri iki?
Akenshi ndahera ku ibere rya Bigogwe, baraza bakarihikinga, tukababwira amateka yaryo. Icyo ni kimwe bakora, ni hiking ishobora gutwara amasaha abiri kugenda no kugaruka, ubwo ni amasaha abiri.
Hiking ubwo ni ukurira urwo rutare?
Ubwo rutare ariko ntabwo urira ahandi h'urutare kuba haza, ahubwo unyura ku ruhande ukagera hejuru, akagira twakoze kugeza hejuru. Hanyuma ariko kubatagiyeyo cyangwa kubagiyeyo, dukomereza mu nka, ari naho habera ibintu byinshi, abantu benshi banziho, niyo mpamvu banyita umushumba. Iyo tugiye mu nka rero, icya mbere basura ibikuyu cyangwa inzuri zo mu Bigogwe, nicyo cya mbere kibanezeza mu by'ukuri, kuko inka zo baba batambutse ahantu henshi zihari iki, ariko inzuri za hariya ahandi ziba muri iki gihugu, nicyo cya mbere kibanezeza. Noneho iyo umaze kuzibona, tugusobanuriye uko haba inka gusa, dukomereza muri za nka. Noneho mu nka rero turakama, tukigisha abantu gukama, tukabigisha kunywa amata mu byansi, kuko ntitunywesha ibikombe keretse iyo twari abantu bavuze ko tubatekera amata, niho banywesha udukombe dutoya, ariko turakama, tukabigisha kunywesha ibyansi, inkongoro, tukabasobanurira izo nkongoro ayo mazina, tukabasobanurira ubwoko bw'ibyo byansi, gukama baturuka hehe, kubera iki baturuka iburyo, kubera iki bajisha inka, ibintu byose twahumuza inka, tugasimbuka urukiramende, tukanyobanwa, tukazishora, tukaziragira, tukotsa ibigori, hari ubwo turarayo tugatarama, tukabyina ikinyemera, tugateka ibiryo bya Kinyarwanda, hanyuma ariko tugira no gucunda amata, abantu bakabona amavuta yiwe.
Ibyo byose bifata umwanya ungana iki?
Ibyo nkubwiye bishobora gukorwa iminsi ibiri, ariko hari ibyo hari uko tugira one day tour, tukagira two days tour. Ubwo ni kuvuga hari ibikorwa iminsi ibiri, hari ibikorwa umunsi wose, hari n'ibikorwa amasaha kuva kuri abiri kugeza kuri atatu.
Hanyuma rero leta yakweguriye bumwe mu butaka bwayo kugira ngo ukomeze kurushaho kwagura ibyo bikorwa byawe, nibaza ko ari amahirwe wabonye kugira ngo ubwo butaka bukwegurirwe. Niki wifuza gukora kugira ngo ubwo butaka urusheho kububyaza umusaruro, ariko nanone unazamura ubwo bukerarugendo ku buryo bwagirira akamaro abandi bantu benshi muri rusange?
murakoze kibazo cyiza. Mpamvu leta yagaha ubutaka niko twayisabye. Mpamvu twabusabye rero ko kwari kugira ngo duteze imbere ubukerarugendo n'ubuvuzi. So mu byo twifuza kuhakosa, urabona mu bisanzwe nyine izo nzuri zari nziza n'ubu ngubu abantu bazajya bazibona, ariko nka kampani yacu twebwe nta hantu twari tugira aho gukorera, byadusabaga kujya dutira abaturage rimwe na rimwe ugasanga uwo mwavuganye yahinduye gahunda, undi mwavuganye yahinduye gahunda, tukiyaranja. Biriya byose nakoraga kwari ukwiyaranja, kwari ukwirwanaho, kwari kugira ngo byibura abantu bakomeze bakunde ibigo, ariko kwari ukwirwanaho. Ubu rero twabonye ahantu hacu tugiye gukorera, tugiye gufata kuko yaduhaye natwe wo gushyira inka zacu, tugiye kuzashyiramo inka nziza za zindi navuga ngo zihagarariye izindi nka bazajya banyuraho bagere kuri izo zacu nziza, hanyuma zihoraho ziturwa aho hantu tuhategure neza aho basura, ku buryo hazaba hari hazagumana natirere yaho ntacyo tuzahinduraho, ahubwo icyo tuzongeramo ni ibikorwa byiza by'abashumba bakorera mu nka bizaba biri aho hantu permanently bihaguma bitahava. Niba ari urukiramende ruzaba rwubatse neza, niba ari aho kunyobanwa hazaba hari, niba ari uruhindu rw'ibyansi ruzaba ruhari, niba ari ikiraro cy'inyana uruhongore ruzaba ruhari, ku buryo ibyo bintu n'ibindi ntavuze, niba ari aho gucundira amata, byose bigiye kuzajya bihaba kandi biri presentable, ku buryo umuntu wese avuga ati wawe ngeze mu nka noneho ngabo yatwerekaga. Kumva niba twajyagamo tugashinga urukiramende n'inkoni zacu, ubu ngubu ntabwo ariko bizabigenda, urukiramende ruzahoraho n'ibindi byinshi byo mu nka byose babyitegeka aho hantu bazajya baza bakabihasanga. Ubusanzwe ntabyari bihari.
Urakoze cyane kuri telefoni. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndizihiwe Kambali Oscar, wiriwe neza? Uri hehe? Uri hehe? Ye, gerageza uzamure Ijwi. Ikibazo cyawe.
Unara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara.
Ye, turakumva neza ubu ngubu. Gerageza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Alikero nisi za kumuwaza. Itekerezo ito mwishinga yo business yangwa se kuhuligu wikera rugendo. Itekerezo mwute mwishu ya mwumo kutugira ngo awona anungari awona anu wukore wikera rugendo. Itekerezo mwishu.
Icyo kibazo yari yagisubije, ariko kubera ko ushobora kuba utakurikiye, reka musabe mu magambo make cyane. Alexi, musubize mu magambo make cyane. Ndabizi ko wari wagisubije, wenda ntiyari yakurikiye
ikibazo bazize. Ntabwo nabashije kucyumva
uko igitekerezo cyakujemo.
Cyavuye ko nashakaga ko abantu bamenya ibyiza byo mu Bigogwe. Mu by'ukuri kuko aho nagendaga henshi nasangaga Bigogwe bayiza ariko batazi ibyiza byaho, ubwo benshi bazi amateka mabi n'amarorero byaharanze muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ikindi nina mbere yaho muri 1994. Numva ayo mateka niyo bahavuga, Bigogwe hatangira Jenoside, Bigogwe hagoye iki, abantu barakubititse, ukumva n'umuntu arakubona muri iyo shusho ngabo mwarakubititse tujya tubyumva, ariko ntamenye ibyiza bya Bigogwe uyu munsi. Rero nashakaga kubereka none ibyiza bya Bigogwe by'uyu munsi mu by'ukuri.
Urakoze cyane. Kuri telefoni reka dufate na Matthew Kanamugire, wiriwe neza? Matthew Kanamugire, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Uri hehe?
Umerereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ikavuga.
Ni ikibazo cyawe?
Ikibazo nashaka kumubaza, aho mu Bigogwe ndahazi, narahageze nabonye ni heza, n'indebere ya Bigogwe nayabibonye, ariko ntabwo nahasize ko nari ndi kugenda. Ikibazo cyanjye namubazaga nse aho ndumva ari byiza kuhagendera, namubazaga nse hari ahantu nibura umuntu ashobora kuza akaba yarara aramutse wenda apanga kuza gusura ibyo bikorwa byiza bihari. Icyo kibazo nari mfite.
Urakoze cyane. Kanamugire. Alexi, subiza Kanamugire.
Kuharara byashoboka. Hari uburyo bumwe bwo njyewe nshobora kumufasha ku matente, ashobora kuraramo hariya mu mafamu,
muri bira muri ziranzura akararamo mu matempe cyangwa se akararamo ari umuntu ushobora kubikora yara mu maroji ya hano cyangwa se akarara muri hoteli Gisenyi cyangwa Musanze kuko ni 1930 kwagira ntago bari kure.
Ariko mu bihe biri imbere wa buteganya kubaka yaba yo maloji cyangwa se amahoteli ku buryo umuntu uje gusura ibere rya Bigogwe yagira harara akahirirwa hanyuma ntibimugore kujya kurara handi kandi yakaba yarara hafi y'ibyo yaje gusura.
Yego, natwe nibyo twifuza kuba twagira ahantu nk'aho ngaho kuko abantu benshi barabidusaba ariko urumva bigendana n'ubushobozi umuntu afite ariko natwe nibyo twifuza kuzabyubaka cyangwa se gukora n'abainvesta bakaba baza bakabyubaka. Mu by'ukuri natwe niyo gahunda yacu ko hari hoteli zazaza mu Bigogwe, nicyo cyifuzo cyanjye mu by'ukuri. Niyo yaba ari umuntu ku giti cye yakaza akabonamo potential ko hari abantu benshi yakayubaka yadufasha cyane.
Alexi, hari abantu bashobora kugira impungenge z'uko niba hajemo ubucuruzi bwagutse, ubucuruzi burimo amafaranga, bivuze ko ushobora kwibanda cyane noneho ku nyungu kurusha uko watezaga ako gace ahanini ubikuye ku mutima. Abantu bakavuga ko umwimerere w'ibyo bikorwa wakoraga ushobora gutakara kubera inyungu no kugerageza kwagura ibyo bikorwa byawe. Abo bantu wababwira iki?
Ntabwo bishoboka kubera ko mu byo ngurisha n'uwo mwimerere urimo. Kuba ufite umwimerere wawe cyangwa ikintu cyawe bakabona ahandi kiri mu bintu mu by'ukuri bituma abantu badusura. So ntabwo rero ndamutse ntayo mwimerere ndakeka nabura n'abahasura. Mu by'ukuri ahubwo akazi kanjye ni ugutuma uwo mwimerere abandi bawumenya ko hari, kuko nicyo nifuza kurusha ibindi. Amafaranga ntabwo ari ari imbere, ahubwo uwo mwimerere niwo nashaka kubamenya, kuko iyo ntabikora uwo mwimerere washobora kwaguma, ariko ntihagire abantu baza kubimenya nk'abantu bari babizi. Ikindi niba twebwe abashyitsi bacu baraza bagakamisha inkongoro bakanywera amata mu byansi bagacunda, ariko ibyo bintu mbere y'uko ngiye mbizana wasanga abantu ntibari bakigira izo nkongoro. Ariko muri iyi minsi uri kubona ko n'abaturage bari kwitabira kugira ibyansi byiza bya Kinyarwanda, kandi byari bimaze gucika, bakoresha utudobo, bakoresha ibicuba. Ariko muri iyi minsi urabona ko aho mbitangiriye abantu bavuga mbega utwo ibyansi byiza, nabiherukaga kera n'uwo mukecuru agakubwira ati wa mwana wabikosheje hehe, cyangwa umugabo ukamubwira wabikosheje akajya gukosha ibyansi. Nawe urumva ko twebwe ahubwo aho gira dutuma umwimerere ugenda dutumugaruka mu gisoro.
Urakoze cyane Alexi. Kuri telefoni dufite na Norberi Habakubaho. Wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga.
Ikibazo cyawe?
Reka manza nshimire uwo musore uburyo yabashije kuba yakora ibikorwa bya gakondo akaba yabiteza imbere. Ariko wibaza nise urubyiruko ufite nk'imyaka nk'iyi cyangwa se uri munsi yiye ararubwira iki? Ese wenda nk'intara y'uburengerazuba hari ikintu wenda bwaba bumwunganiraho cyangwa se akarere? Ikindi cya gatatu se nk'abaza ni kuriya bere rya Bigogwe nararibonye, hari metero zaba zizwi zihari?
Urakoze cyane Alexi. Wamusubiza?
Yego, urubyiruko rugenzi rwanjye ikintu narubwira ni bakunda iwabo, bakora ibyo bakunda, bakunda umurimo, kandi mu byo bakora nyine birinde gucika intege, bahatane bizakunda. Yarambajije niba ubuyobozi bw'akarere hari akibwumfasha. Yego, buramfasha ibyo bashoboye, ibishoboka byose bagenda babikora ibyo bashoboye. Nk'urugero natanga ni nk'ibere rya Bigogwe nk'ubu ngubu, ni twebwe nka kampani yanjye niyo ishinzwe kubateza imbere ubukerarugendo, kandi byakozwe n'akarere ka Rubavu. Numva rero ni sapoti. Hanyuma rero
Nzi niba ari kinge yarambajije.
Ngira ngo yarakubajije uburebure bw'urwo rutare rwa rw'ibere rya Bigogwe.
Uburebure bwaryo ubundi ni metero 300 zirenga, ariko ntabwo ndabasha kubona ubushobozi bwo gukorana n'abaritima neza, ariko bambwiye ko ari metero 300. Ariko artikiti yo hari ni 2500.
Habukubaho yarabaje n'ikindi kibazo kijyanye nako agushimira kuba waragerageje guteza imbere umuco gakondo nk'uwo. Ukurikije ibyo umaze kubona abantu bamaze gusura ibere rya Bigogwe, icyagutunguye cyane mu bijyanye n'ibyo abantu batazi ku bijyanye n'inka n'inkiki wasangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika?
Ni byinshi, wenda ndavuga nko ku by'Abanyarwanda kubera aribo bakabaye babizi. Ikintu gitunguranye ni ukubona umwana w'imyaka 15 abona amabere y'inka akavuga ngo wagira ngo ni robine, cyangwa afite imyaka 20 akavuga ngo yabona ukuriye amata akaza akavuga ngo wagira ngo ni robine cyangwa umugezi. Kubabyumva nicyo kintu bintu byantunguye, kubona umuntu mu by'ukuri urumva umuntu ubona amabere y'inka kamwe kavuga ni robine, nta kindi kintu aba guhisha inyuma. So byarantunguye cyane kubona ibyo bintu batabizi. Ibindi byantunguye ni ukubona umuntu atazi nk'akamaro k'igisabo akamazi igisabo zicyose maze kugira ngo yego ndakizi ngo abageni baragitahana, akumva ko ari uwo mumaro w'igisabo. Mu by'ukuri nabyo biri mu bintu byantunguye, kandi ari umukobwa mukuru cyangwa umusore b'abakuru tungana mu by'ukuri.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite Emmanuel Wirwenez.
Wirwenez
uri hehe?
Ndi Kigali.
Ikibazo cyawe?
Nagira ngo mbaze umutumirwa, iyo umuntu ashaka kuza gusura aho ngaho mu ibere rya Bigogwe asabwa iki? Ese hari amafaranga atanga? Ese iyo umuntu ahasuye hari uburyo bwateguye yakiramo abantu bakaba babona amafunguro? Se yatubwira kubisaba kugira ngo umuntu abashe gusura aho ngaho akorera ubukerarugendo bushingiye ku muco?
Urakoze Emmanuel. Alexi, wasubiza ibyo bibazo bya Emmanuel.
Numvise ambaza ziko nabyumvise neza, numvaga ari kugenda ariko hari icyo numvise avuga ngo hari uburyo bwateganyijwe wenda bwo kubakira.
N'ibisabwa kugira ngo umuntu ahasure?
Kugira uhasure usabwa gukora booking. Ushobora kujya kuri kivu.travel ukabona ibere rya Bigogwe, ukinjiramo ubona ibintu uzakora byose, ukabona n'amafaranga uzishyura, warangiza ugakora booking. Tugira na website www.ibererya.com, ariko muri iyi minsi kubera ko serivisi twazongereye twari twayishyize hasi kugira ngo twongeremo serivisi nshyashya zaje nko gucunda cyane cyane n'ibindi n'amafoto mashyashya, kuko twari twayikoze kera tugitangira twiyaranja. Ubwo rero nayo yajyaho akayisura azahita abibona ibisabwa byose. Ikindi nk'ikijyanye no kubategura amafunguro, nabwiye ko twebwe abantu badusuye iyo babishaka muri booking bashobora gushyiramo ngo dukeneye n'ibiryo bya Kinyarwanda, icyo gihe nabyo tubidushyiriramo tukabigutekera nta kibazo. Ntabwo duteka ibindi bisanzwe byo mu mahoteli, tegura ibiryo nk'ibigori, ibijumba, imyumbati, ibihaza, impungure, ibishyimbo n'ibirayi, ariko bitetse mu buryo busanzwe. Ntabwo duteka ibiryo nk'ibyo mu mahoteli.
Bakabisomeza amata,
bakabirira ku nkoko. Tutegura n'umutsima, birumvikana, wa Kinyarwanda cyangwa kawunga, bakagasomera amata.
Urakoze cyane. Kuri telefoni reka dufate na Byiringiro. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, mu karere ka Bugesera.
Yego, ikibazo cyawe?
Mu murenge wa Rwego.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nashaka kubaza Alexi. Ese ko twumva aho ku ibere rya Bigogwe ari ahantu ku musozi muremure cyane, zenga ya famu ya na ikaziri hezuri kumusazi chango zi hasi mafamu ya hanu mkama andeki kia musazi
urakoze jiri njiro Alexi jirajeza utangi shusho yuko aho hantu hateye ku muntu utarahagera cyangwa se ku muntu urimo kugukurikira kuri radio kugira ngo nibura mu mutwe agire igishushanyo cyuko aho hantu kwibere rya bigogwe hameza
ubundi ibere rya bigogwe na ziranzuri ntabwo bifatanye ibere rya bigogwe riburu handi rw'umuhanda rubavu musanze yigeze mu bigogwe urabibona uruhande rw'umuhanda hanyuma rero inkazo zibinyuma gato y'umusozi nanone uwo nguwo urimo ibere rya bigogwe ariko ziri inyuma twanyura dute tujya dukoresheje umuhanda wiyita kujyayo ukageramo hagati ntabwo inka ziba hariya hejuru y'ibere cyangwa uruhande ibere rya bigogwe ryo riba mu ishyamba inka ziba ku rundi ruhande umuntu yerekeza ahahoze hari ishyamba rya Gishwati cyangwa ukomeje wanagera muri rya shyamba rya Gishwati ryo hirya ugeze Rutsiro ariko aho ngaho winjirira Dusura naho ni mu bigogwe ariko ni inyuma gato y'umusozi iyo uri mu muhanda ntabwo hareba ariko ni nk'inka ziba ziranzuri niho ziba zose
urakoze cyane kuri ibyo bisubizo byawe reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika mu Rwanashyaka Jean Pierre Wirweneza uri hehe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
na mushanganya matiko muri wani ya uya muhungu wa mubigogwe
yego
muhungu wa mubigogwe kwa jirango tumubaze ese umuntu kuza kumusura turutani Kigali yageze yose ni n'ahandi umuntu yishyura ikiguzi cyo kugira ngo umuntu yinjiremo bamutembereze cyangwa se wenda ari ukundi babipanze
mukanya yari amaze gusubiza icyo kibazo ariko reka muhe amasegonda make cyane kugira ngo agusubize Alex
yego iyo uhageze mu bigogwe uraza turakwakira tukagujyana mu nka ugutemberayo ni mu nka ntago ari ahantu cyangwa ni mu misozi y'inka gusa ariko ntabwo ari miremire ni imisozi migufi y'icyatsi kibisi niho tujyana ariko kugira ngo uze bwa mbere urabanza ugakora communication ugabukinga hakiri kare ntabwo twakira umuntu uvuze ngo araza ari mu gitondo icyo gihe hari ibibuza tugaraga abandi bantu twakiriye twagiye mu
bisabisinakora reservation kuri iyo nomero
ukora reservation mbere ushobora kujya kuri kibu.travel ugahita ubona link yacu uhasanga nimero ya whatsapp byose warangiza ukinjirira aho ngaho
urakoze nawe mu Rwanashyaka kuri telefoni dufite na Iradukunda Emmanuel Wirwenez
yedo neza
uri hehe
ndi Kampala Masaka
Masaka na mahoro
na mahoro
ikibazo cyawe
ikibazo cyane nabaza uwo muhungu wo mu bigogwe namubaza ati se ese ko twumva ubukerarugendo bushingiye ku ibere rya bigogwe naho ngaho abakerarugendo bagasura inka ndetse uwo musore yaba afite inka zihagije ku buryo abantu baza bakabona inka nyinshi nk'ubushyo cyangwa se ese ko bavuga ngo babigisha gukama n'indi nka ari z'abaturage bandi basanzwe ese uwo muturage we abona inyungu yihe ku nka yiwe ba mukerarugendo babonye nicyo kibazo nabaza
urakoze cyane Alexi wasubiza ikibazo cya
yes inka zo mu bigogwe zirahari zihagije ni ibihumbi n'ibihumbi muri biriya niho bavuga ngo ni inzovu nyinshi cyane muri iyo misozi hanyuma ku baturage umuturage watwakiriye hari pulsa tuvugana iyo yakiriye umuntu wacu ukongera hayo mata dukama nayo turamwishyura ku giciro kidasanzwe yishyurwaho ni uvuga ngo niba litiro baguha 200 ebwe tuyiguhera 300 cyangwa 400 noneho no ku muntu wakiriye no kuba turi mu rwuri rwawe nabwo tukaguha andi mafaranga biterwa na n'igihe wenda n'umukiriya ayo twamuciye cyangwa n'umubare w'abakiriya
hanyuma se muri uriya mushinga wawe mugari ugiye kwagura icyo gihe ariko muzamu ufite inka zihariye zizaba zaragenewe gukora ku kazi k'ubwo bukerarugendo murimo guteza imbere, ntabwo muzaba mugifata inka z'abaturage.
Oya, hari abaturage kubera ko twakira groupe nyinshi, hari abaturage tuzakomeza gukorana nabo n'ubundi, kuko niba mfite groupe imwe y'Abanyarwanda, indi y'Abanyamerika, hari igihe zombi ziba zidashaka kuba ziri kumwe kandi zazi igihe kimwe, icyo gihe ngiye nkorana n'abantu batandukanye nk'uko dusanzwe tubigenza n'ubundi, ubwo twakira groupe zimwe zikaza ahantu hatandukanye. Icyo twebwe twishimiye kubona ni uko twabonye final destination. Mu gihe wa muturage tutamubonye tuzaba dufite ahantu hacu, ariko abaturage dusanzwe dukorana nabo igihe cyose akorana natwe neza tuzakomeza dukorane nabo, kuko babyungukiramo kandi baranabyishimira cyane.
Urakoze cyane. Reka dufate na Irimaso Samuel Wirweneza. Uri hehe? Ikibazo cyawe.
Ikibazo ni iki? Ni ugushima no kumubaza. Ntabwo reka mbanze mushimire ubutwari yakoze, ni ibintu byiza yakoze kandi twamushimiye nk'urubyiruko. Mboneyeho kwibutsa urubyiruko bagenzi bacu ko natwe twakora ibintu byiza nk'urubyiruko, ko twajya mu biyobyabwenge tukabasha guteza imbere igihugu cyacu, tukanakimenyekanisha igihugu cyacu na Afurika muri rusange. Niko nashaka kumubaza rero atinze, nagira ngo mubaze ngo nk'urubyiruko bagenzi be atwe cyangwa se n'abandi bari kutwumva arabafasha iki? Ese afite iyihe ntego kugira ngo bigeho kuri we kigere no mu rubyiruko bitagenze? Arabateganyiriza iki? Ese n'iki yabamarira? Murakoze n'icyo.
Urakoze cyane Maurice. Alexi, wasubiza ibyo bibazo bya Maurice.
Numvishemo kimwe kimubwira ngo urubyiruko ndaruteganyiriza cyangwa ndarufasha iki? Kuri njyewe ni ugukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga, mbashishikariza kuvuga iwabo neza, kuko hari abandi biteguye kubavuga nabi mu gihe bazaba batabikoze. Ishusho y'iwabo cyangwa y'aho bavuka abantu bakayifata nabi, kandi nyamara hari ibyiza bakabaye bavuga. Nabashishikariza gutaka iwabo aho kumva ko iwabo ari heza, ntibirukangire mu mijyi aho bakumva ko n'amahirwe iwabo bayabonamo. Ubuzima budashingiye kwirukankira Kigali cyangwa mu yindi mijyi y'u Rwanda, ariko n'iwabo mu biturage by'iwabo, aho hantu tusuzugura hari amahirwe menshi. Kandi ikindi, aho bajya hose yaba ari n'i Kigali, nabasaba ko baguma bashishikariye kurata iwabo, bakaguma bo bari bo. Niba uvukanye Nyamasheke ntugere Kigali ngo wihindura, ko ukabuye Nyamasheke Abanyakigali bakakumenya kubera Nyamasheke, bakamenya Gisori, bakamenya Nyamasheke kubera wowe.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufate na Twizere Iranzi Maurice. Wiriwe?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare.
Ni ikibazo cyawe.
Najyambaze umusore, ni ibintu byiza, bimaze iminsi bitreninga kuri social media. Najyamubaze, nabonye bivuga ko yize ibintu byo gukora mu mabanki. Nkanjye mu cyaro cy'iwacu, wenda urubyiruko.
Maurice, ntabwo tukumva neza. Ntabwo twakumvaga neza.
Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Najyambaze umusore, ni ibintu byiza, bimaze iminsi bitreninga kuri.
Ndibaza ko habayeho akabazo ka tekinike ku bijyanye na telefoni ya Iranzi Maurice. Ngira ngo mu buhanga bw'ibyuma nibongera kumubona turagerageza tumuhe ijambo mbere y'uko dusoza iki kiganiro. Ariko Alexi Ngabo, wavuze ku bijyanye n'abanyarwanda basura aho ku ibere rya Bigogwe, ibyo wamaze kubabonamo byinshi baba batazi. Ku bijyanye n'abanyamahanga bo, iyo baje amatsiko baba bafite, ni matsiko ki ibyo umaze kubigiraho ni nk'ibiki, ibyo baza bakubaza ni ibiki?
Abanyamahanga twabonye nabo turabakira, mu bintu bibanezeza ni umuco wacu wa Kinyarwanda, uburyo dufatamo inka, cyane cyane kubabona twebwe byibura tugifite, navuga ko twebwe n'inka zacu tugifitanye ubumuntu hagati yacu, ntabwo tuzikamisha imashini, ntabwo tuzikubita bya bintu, nyine tuzifata neza, uburyo tuzifatamo birabanezeza. Ikindi kibanezeza ni imiterere ya Bigogwe, uburyo ari heza. Hari abakubwira ngo hasange mu Busuwisi, undi akaza abwira ati no harutse mu Busuwisi, usanga nyine aricyo kibanezeza mu by'ukuri. Imibereho yacu ya gishumba yo kuba abashumba birabanezeza, kandi cyane cyane none iyo nabagize bo nkabambika za rumbiya, ya myenda nyambambika nkamuha inkoni, ubona byamunejeje gushora, kumva umuntu ari kuvugiriza usimbuka urukiramende, ubona iyo mibereho bayikunda. Nicyo amaze kubigiraho, bakunda ibintu biri natuwere kandi bifite umwimerere. Bimpa na kuraje byo gukomeza kubikora, kuko mbona abantu babikunda uko biri, ntahinduyeho, ntazanyemo ibya kizungu.
Hari aho nasomye uvuga ko mu gihe cyiza urifuza ko ubukerarugendo urimo ahanini bwibanda ku bikorwa by'ubworozi bw'inka n'ibizikomokaho, bwaba ku mwanya wa gatanu cyangwa se mu hantu hatanu h'ingenzi ba mukerarugendo bifuza kuba basura iyo baje mu Rwanda, kugira ngo ubigereho ni iki biragusaba, iki igihe wihaye kingana iki kugira ngo iyo ntego yawe ube wayigezeho?
Kugira ngo bigereho biransaba gukora, ariko nanone biransaba kumbona n'ubundi bufasha urenze ubwo ngubwo. Wenda kubijyanye n'ubukerarugendo ntabwo nabyize cyane, ariko nkaba nabona nk'aba expert mu bakerarugendo babimfasha. Ikindi kugira ngo bigereho birasaba ko tujya nko kuri Visit Rwanda, tukaba twageraho mu by'ukuri access abantu bahari bakaba website kuba ari isurwa cyane n'abanyamahanga baje mu Rwanda bakabasha kutubona, kuko tubona byonyine twebwe akenshi mbara kuba bihagije, kuko iyo bageze mu bigogo ntawe uba disappointed, abenshi barahishimira. Ikiba kibura ni ukuboneka visibility. Hanyuma rero igihe nihaye kubigeraho, byibura nihaye byibura mu myaka itanu, kuko twaba turi ahantu hatanu hasurwa mu Rwanda, twaba twabigezeho. Birasaba ko yaba ngiye nshyiramo imbaraga nyinshi, yaba mu gusobanuza kandi nkabishyira mu bikorwa. Hanyuma kandi turasa na support ivuye kuri leta mu by'ukuri mu bijyanye no kudushyigikira mu bundi buryo bushoboka, yaba RDB, yaba Visit Rwanda, yaba leta isanzwe, ku government, byose tugafatanya tugashyira Bigogwe kuri map y'ubukerarugendo mu Rwanda ikaza imbere, kuko ibyiza byo birahari kandi birivugira, ntabwo ari ibyo umuntu ashakisha.
Kenshi njya mbona uvuga ngo cyangwa se iyo uvuganye n'umuntu akaba yagushima cyangwa se yagusuye, urababwira ngo amatara akaguhama. Iyo mvugo uba ushaka kuvuga iki?
Kubwira umuntu ngo amata muhame, ubundi ni nka kubona mu bukwe batangiye igisabo nk'impano ku mugeni kuri burukwe bwo mu Rwanda, ubundi ni ukukwifuriza ibyiza mu by'ukuri bisa n'amata, kw'amata yera. Tuba tuzifurije rero ko uzagira ibyiza, ariko kuguhama noneho ni ukukubaho iteka ryose mu by'ukuri. Twebwe rero ibyiza hano iwacu tubigereranya n'amata, ibyiza byiza koko tubigereranya n'amata, noneho kuguhama ni ukukubaho iteka ryose, n'abawe byose bikaguhama nyine, ugahamwa n'ikintu, apana akisida, apana kubaho icyumweru, bikaguhama nyine ijambo. Nicyo risobanura.
Alexi Ngabo Karegeya watangije Bigogwe Tourism Company Limited igamije guteza imbere ibikorwa by'ubukerarugendo mu bworozi bw'inka n'ibizikomakaho. Nagira ngo ngushimire cyane kuba watuboneye akanya kugira ngo uganirize abakunzi b'Ijwi rya Amerika hano ku Ijwi rya Amerika. Wakoze cyane.
Mwakoze namwe. Nanjye ndabashimira ko mwaduhaye umwanya wo kuvuga ibyo dukora. Mwanyemerera nkabwira abantu ko batubona ku mbuga nkoranyambaga ibere bya Bigogwe Tourism Company. Dukoresha Twitter, Facebook, Instagram, bashobora kujya bagasacinga visit Bigogwe cyangwa bakareba ibere rya Bigogwe cyangwa bakareba nimero y'akazi ya WhatsApp yacu niba nayitanga mukanyemerera sinzi niba nyemerera
mu masegonda make cyane nyarutse
bashaka kwishyura ni 0 7 1 9 8 9 8 9 nimero y'akazi
ni urakoze cyane Alexi Ngabo Karegeya nshimire mu buhanga bw'ibyuma badufashije kwegeranya ikiganiro na Nadia Taha muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbashyizeho mbifuriza umunsi mwiza.